safi shekabisa, uni safi she mokozi, nani nanje kwa moto, utakavyo ili dhambi, ife kwangu, ife kwangu. Upewa hekima yote, itakuwa tunu kubwa. Lakini moyo safi ni bora kwangu, bora kwangu. Unisafishe mokozi, ndani na nje kwa moto. Utakavyo ili dhambi, ife kwangu, ife kwangu. Unisafishe mokozi, ndani na nje kwa moto. Utakavyo ili dhambi, ife kwangu, ife kwangu. Unisafishe mokozi, ndani na nje kwa moto. Utakavyo ili dhambi, ife kwangu, ife kwangu.
Unisafishe mokozi, ndani na nje kwa moto. Utakavyo ili dhambi.